How much I would have been, look, I'm jogging, and it's in bone. Onye obi ọma, ọgbọgba, na ntụ eke, ọ na mma ha oge.